awanginayo imali eningi ngizomdizela kanjani umsazi ngithi dlala ingoma yami emsazi anginasikhula
nginakampaniawanginayo
imali eningi ngizomdizela kanjani umsazi ngithi dlala ingoma yami emsazi anginasikhula
nginakampaniawange
bayidlale le ngoma yami
awange
bayimele le ngoma yami
njengoba
isusa umsindo le ngoma yami isusa umsindo le ngoma yami njengoba ivusa usinga le ngoma yami awanginayo imali eningi ngizomdizela kanjani
umsazi
awudlali ingoma yami
emsazweni
anginasikhula
nginakampani.
Ngempela manje namanda ayawukhanda umnyama maungawenzi. Ngempela manje namanda ayawukhanda umnyama maungawenzi. Ngike ngihambe ngiyothatha amanga bathi nomdi nomndawe. Ngike ngihambe ngiyothatha amanga bathi nomdi nomndawe. Bathanga uyilandi ngoba yizosi iwe esimanzonzi isiva. Bathanga uyilandi ngoba yizosi iwe esimanzonzi isiva. Kutonga nam unxenyele usimeki. Kutonga nam unxenyele usimeki. Kuwezimipincela ungisize ngingacweli kuleso sizwe. Kuwezimipincela ungisize ngingacweli kuleso sizwe. Ngempela manje namanda ayawukhanda umnyama maungawenzi. Zodlula ngethonga lamu umnyama ubomvu noma kanjani ngizodlula wethonga lamu ngithi umnyama ubomvu noma kanjani ngizodlula kulobumzima lobu ngithi kunjalo 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 kutisasekala ngithi kude kude bowethu hayi siluthi imbuze kude sibambe kusenza inqumo phela ngithi bayekena besathi asinankinga asinankinga hayi asinankinga sidala ukushomi. Iwundle kamaswide sinesikamantombele emakhinini amkovini enqandaneni kwagubha isigodi. Umthwalo sindibandla lutho silimbongo lisalala phansi. Tanbox abagqubulima-ke nobhuthisa mnanye kanti wena ungaphansi kunjani-ke nje manje. Ngithi kusewuye udlela bedoma umgqokwezi kuthi angeke kade yobe embone sengale bese kuyasuka ukulumela kibo wathi lamnana ngezitoksi manje esizobhosa igumesento mkhethu futho kwami. Kusewuye udiliza isicolo ngephutha kumfazi eyishayisa amaqeda ethi insula lensosi mninde ngangokuthi ngikhiphe imuzi kaba kungashikile makoti uvuyile umnakweni bheka. Ngithi uthini ujile ebhofini uthini usiqinise ebhathamu uthini ugeze emfuleni uthini ududula amashinga amagwala ayo yibalekele usiphequ uphele. Uthini ufene zabiwe zabela abahlakathi into engena nayo phambi kwezinye insizwa zisho kanye kanye zithini umuntu 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 ngithi hayi mfana umubi umubi entanjeni umubi ngisho onyaweni. Uthini ugovozile mantombazane safele into emnandini umajika ngekhanda njengemoto uthi mshayeni umfana usebhedile umfula kulenziseka bikwezishimane zemuke uthi DV intombi ethemisemkhuphulaneni yayo koma kwagobha uthi hhayi anikuyekeni wekhale sakhe kofe kubadide naphambili phela yivuma kabili-ke leli phela abafana akuyobehlule nendundu. Ngithi aphi masosha ngithi ngumasosha hamba bafana ngithi ngishaya ngabanye abafana kulo nyaka abashaya inqina lo nyaka-ke mina ngithi Usbuko mfakazwane la ngimthatha khona lenyo kaseni. Udiliza ntule ngimthatha kwamaphumule mvuthu. Uma nqoba zwane ngimthatha enyo kaseni. Ubika dladla ngimthatha ebathenjini. Unkosi ngubane ngimthatha emkhombini enqandaneni. Umqhumu ngebe ngimthatha enkandla. Usigakho sengimthatha lelo scope. Sphesihle mvela sengimthatha kwamajosi. Ita uthule ndulalela uzwe inkosini into ngikushangana itisepha masefane lasefulwandle ngimthatha leko mathenga nyakwaguqu isigodi awuzwe ngibhesi awuzwe nje awulalele nje ah ngimthatha lele Transkei le Transkei umasang ta mfubazi ta mfubazi awuzwe nje njaye gemenzane enkinobini mfana omncane hayi mfana omncane ungabanyakazisi kanje bazabaleka abantu uSilvestre umfoka mjone ngimthatha le mzimkhulu kithi chofa mfana chofa mfana abanyathele nje kanje wenze kanje mfana uzokhula wena ubenzezwa kithi ya yilapho mfana nanto kanjalo
wezimiphimbela ungisize ngingathwili kuleso sibo wezimiphimbela ungisize ngingathwili kuleso sibo awu nempela mandi namanda awu kan